Bongamusic.com. Lipina Zambonga. Bonga Music.
Dopest, freshest name in the game, ladies and gentlemen. M.K.M.A. can do. Only job. Yo boy, yo mobs. Let's go.
Mr. Kamana, niwe bonavika kumtima. Baby Vendela Paduze. Dipo nivela mano name. We sakamano sabela bantu be batamba bafuna bakale kata amami kala vela kanyi bwaka baby ni besa ho abale tite tu ame muli siketi yo siba siba ho baby ni besa ho bezo kamba sunga wame kuli bemeka fu tiwe ni nacho timu vili ni dola uka samba ni plus.
Yo, best freshest name in the game, ladies and gentlemen. I love that you know that you're beautiful. Confidence in Gabashan and Funkutu. Level butterflies, umumuchi for Montico. How I can't breathe on a Wushiku. I just be thinking about you. That hotel, unless I found you. Kitty J, when I'm around you. Beside you, inside you. Meet a fair wadi pressure. Self esteem on his alert. She's my piece, it a campela pressure. We share ile langati to our mulesha. Natural beauty wakamba, kakapita kawama katamba, wose pachipanda wama kamba. You a baby ni besa wo,
abaleti tetu wame muli siketi yo, siwa siwa wo. Baby ni besa wo, beso kamba sunga wame kuli bemeka fu, kiwe ni nasho, chibubini ni dola, uka samba ni plus. Beauty yako suko singa. Baby ni nasho. Chibu bili ni dola. Tumafuna na stress. Beauty yako suko singa. Mwe alo.
Uta bati ile langa. Biti yako feka ile landa. Awe sula koneni weli landa. Ewa nakashaba tunga twala kunganda. Umufi ashamo na mufi chikombola. Atinga tau kwetesha sana mukongola. Abana siri asati mwana wadibiali kamo kapapa vimbuto usuma webo kasombola. And she carry herself like a queen and she is one. Where is the lord of the ring when you need one? She say she want a gentleman, I could be one. Basikiriti ni kubeti monga be one. Elo hi beauty wakamba. Kakapita kabama katamba. Was it but you find out my karma?
You a baby ni besa wo. Abaleti tetu wa memuli siketi yo. Siwa siwa wo. Baby ni besa wo. Beso kamba sunga wa mekuli pemeka pu. Kiwe ni nasho. Chimubini ni dola. Uka samba ni plus. Beauty yako suko singa. Baby ni nasho.
Apachano chavuta na magelo pa manje wa funta. Bleaching ikuzola mafuta. But not you.
Iwe ni nacho.
Wena bambo ende anakunganga. Apa manje vose vabakanga. Iyo tupi si jimu inapanga. Baby bauzi.
Iwe ni nacho.
Olo libe na make up. They can't compete. Baby ati shut up. Wabafe weka takwaba na back up. Baby you.
Iwe ni nacho.
KMP worldwide. Kabundi kapish. Chwe mpala chawa nyama. Dopest, freshest name in the game, ladies and gentlemen. Mr. Stash on this one. Yo boy, yo mops. Kandek. Mr. Sean Kester, what up?
Kunchanga kumies.
Uri Jab.
Spock smiling. Mose Dima.
Iwe ni nacho.
Download it at